straight out zpushup.com. Just turn it up a little bit.
Abantu balendwisha ine balenkali fyomutu bafoya nkawe ulwendo bale mona lelo kale natampire bakanka pwe babumi bwandi balensosele fibi bafoya nkawe ulwendo bale mona lelo kale natampire bakanka pwe tabaishi bekona fuma. Bati kufite babuke basangana katula ngoma mumona e mumutenefi kumutimande kabila dokotela e ida nali na imwe nali miafu ile mwadilenga nali koma kumutima e shalom bele pwe fiuma fienu nebo mutende nali kabila lelo mole fwa yanka we ababantu wale nduisha ine wale nkalifio mutu bafwa yanka we ulwendo wale mwona lelo kale natampiri wakanka pwe babumi bwandi pale nsosele fibi bafoya nkawe ulwendo wale mwona lelo kale natampiri wakanka pwe taba ishibe kona fuma.
Over the years, I'm wishing be more happy never over the years. No doubting I'm all a daughter. Nothing kind of you, no proud linga mola nsonta. Nsonta, chabi pila fe story mwa isanga pakati. Vilamba nechi konko konse nali pakati. Supporta kwa li nalife one bow. That's why neka ndavo mokulisha jumbo. What's the melody? Whenever you looking at friends, kuku supporta bafilwa. Palasi kula ipompa feweka na kuchitefe bafilwa. Shakatale na kaponga boom fwa. Kala twali lila nebo kwimbila boom fwa.
Seliva no kwisa fika kopano murwendo rwandi life yandi yose yali palo ifima chushina le twika fyali swile balo shala vile lesa wandi wanda kapama palo bala kabilo kumbona nje lomba mubumi wandi bale mponesha malomba taba believe if you chita fena nomba la kumiti mashabo kwa isulile vilonda ameno mafpa but sekela fyogufi ilinga baneswe batula sanembifi bajane yandi bale pepelela down for no ishiba kashina lindela po mitampu
Fiomutu, bafoya nkawe ulwendo wale mwona lelo kale natampire wakanka pwe babumi bwandi pale nsosele fibi bafoya nkawe ulwendo wale mwona lelo kale natampire wakanka pwe taba ishibe kona fuma.
ZPushUp.com.